Yeah, the introduction of Nipsta Scratch alongside Tenrears, Jacka Studios. This is Blackie Eno Kawino, uno muziki kwende semu stylo. This is Blackie Eno Kawino, uno kwange kweso semu studio. This is Blackie Eno Kawino, wanavange mu Uganda zemba imbila. This is Blackie Eno Kawino, abemi kwa na wolu Uganda kamba imbile. This is Blackie Eno Kablaki, master ki ba ingi so muziki. This is Blackie Eno Kablaki, master ki ba ingi so muziki.
Yo, come on.
This is Black Man Eno Kari.
This
is Black Man Enoka,
as you know.
This is Black Man Enoka. We
know you know.
Tenrears featuring Enoka. You
know.
This is Black Man Enoka. We
know you know.
This is Black Man Enoka.
As you know.
This is Black Man Enoka. We
know you know.
Tenrears featuring Enoka. You know.
Wagala tukene na bagenda. Tusabira batagenda. Agero muziki kwafe tukutambuze mubitundu vya Uganda yona. Tukuje mu Western Region, tukutware mu Eastern Region. Tukuimbe mu Best, tukuvuge mu Highway. Tukutware ne mu Northern Bakakasi. Tukuje mu Northern Region, tukutware mu Southern Region.
Ekalangala, eyo mugambachi. Tubalaba mu masela muli kukazi. Tubasabira kukama kume. Kabale ushenyi namwe tuwasange.
Oi mama Cindy, eyo jemuli.
Tugu mukoti domoloto katakwi nakapipiriti uganyo tuingile yo mukampala.
Uganda's capital state Kampala.
Tubuke tuingile avembalala isinjilo iwanda neliantonde chilhula eyo mugambachi elishela be wange jensaliwa. Twagala tuzine, twagala tusanyuke, twagala muingile miziki wetukona,
twagala muingile mundongo tunyume. Jagalamba yingi simba yimbile mbasanyuse.
This is Blackie Eno Kablaki, master ki ba yingi so muziki. This is Blackie Eno Kablaki, master ki ba yingi so muziki.
Yo, come on.
This is Black Man Eno Kawi. This is Black Man Eno Ka. This is Black Man Eno Kawi. This is Black Man Enoka. This is Black Man Enoka. This is Black Man Enoka. We
know you know.
Tenrears featuring Enoka. You know.
Ninataka kumkia wimbaji wana imbia Uganda nyimbo nzuri wana jenga Uganda juu zaidi. Mungu kale wabalikie.
Ninataka kuamkia wimbaji wanaimbia Uganda nyimbo nzuri wanajenga Uganda mpaka juu zaidi.
Mungu awabariki.
Wanaimbia Uganda nyimbo nzuri lakini wengi wanatoka kwa mjini. Sikia sisi tunatoka kwa pembe pamoja.
This is Blackie Eno Kablaki,
master ki ba yingi so muziki.
This is Blackie Eno Kablaki,
master ki ba yingi so muziki.
This is Blackie Eno Kablaki,
master ki ba yingi so muziki.
This is Blackie Eno Kablaki,
master ki ba yingi so muziki.